imibongo kuye kulo igama lenkosi yethu ngenxa yenyebe enkulu yokuba singaba lapha namhla sihlanganile phambi kobuso boThixo ophilileyo. Sisazi kakuhle ukuba uya kuthetha nathi nangaphezulu kokubuya kuzalisekisa kuthi oko akuthethileyo wakuthembisa. Ukuba siyakholwa uba inkosi ikhona singabalela kuyo yonke into. Nokuba kuphi apho akhoyo khona into eyenzekayo, abangaboniyo bayabona, iziqhwala ziyahamba, amaqhenqa ayaphiliswa, aboni bayaxolelwa, babotshelweyo bayakhululwa. Apho inkosi ikhoyo uyazityhila. Lukholo lwethu olushukumisa ingalo kaThixo. Abo bangalindelanga nto abayukwathuka emva kwexesha xa bengafumani nto. UThixo unawo konke uyakukhupha, kodwa kuphela kwikholwa oko akufunayo noko athe wakwamkela ngokholo kuba yinyaniso. Dlulisa esithi sifuna uba nobudlelwane noThixo sonke kuyo yonke le mihlangano. Asifuni uba nolwazi njengemfundiso, sifuna uba nobudlelwane noThixo, sihlangane phambi kobuso bakhe egameni lakhe njengoba bekufundiwe. Siyancancazela elizwini lakhe. Ilizwi loThixo wethu lingcwele njengoba uThixo engcwele, lingunaphakade njengoba uThixo engunaphakade. Ukuba sinika imbeko enye elizwini lakhe nakuye, izinto ezinkulu ziyakwenzeka. Kumele sive ilizwi lakhe njengongathi ume phambi kwethu njengomntu esixelela, njengoba ngoku sifunda kwisibhalo esingcwele. Ithuba la mava amiswayo noThixo kuyakwenzeka. Yanga uThixo angenza inceba. Endaweni yam ndithanda ukwamkela wonke umntu ngokufudumeleyo. Andicingi uba ukhona ovuya ngaphezu koko kwenzekayo kwiminyaka edlulileyo, kwiveki neentsuku ngaphezu kwendlela endiyo. Andinguwo omnye wabo ababonakala ebusweni, kodwa entliziyweni yam ndiziva ndinovuyo. Se ixesha lifikele esiphelweni ngokungqaleko, hayi esiphelweni kodwa ithuba lokugqibela lamaxesha esiphelo. Xa siqhubeka kule mihlangano ndazi kum kuya kundenzela uba kulungile. Ndiyakholwa nakuthi sonke ukuba singanokubala nje noThixo wethu ubala okungenakulibaleka, ngoba kungenzeka kuthi ukuba sibeke yonke into kwezibhalo, siqaphele imiqondiso yexesha nasekuzalisekeni kwawo nento ayithethayo, kukunjalo sibe singenawo mava ako okuthi xa sithembisileyo. Kule ndawo eli gama lithi ivangeli epheleleyo inikwe imbeko. Ivangeli epheleleyo ibandakanya lonke ilizwi likaThixo. Kwaye sifuna uba ngabantu bevangeli epheleleyo. Xa umzana uRuth ethe khona abantu abakhona bakhona uThixo, kwaza ingcinga kum uba kukhona nabantu abafuna uba nayo yonke into uThixo ayinikayo, kwaye uThixo uphila phakathi kwethu. Ngoku sifuna uba nayo yonke into uThixo anako ukunika yona, oko kungaphezulu kakhulu. Ndiqinisekile ukuba sisawusuka apha sisikelelekile. Kwakhona ndifuna ukubonakalisa ukuba sonke sinovuyo olukhulu malunga namasango avulwayo. Inkosi iyaphakamisa igumkani iphinde isisuse. Ngokunjalo kakhulu kwixesha lesiphelo kuzo zonke izinto izibeka kwindawo yazo, kwindawo kwiimfihlo zesiprofetho. Singenelizwini lokutshayelela ilizwi lokuzipila. Ixesha lihamba kakhulu. Siyawuba nenkonzo ngomso ngentseni yangomso ngentsumbi yeshumi, ngecala ngokuhlwa, ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe, naphakathi emini ngecala emva kwentsimbi yesibini. Sihambe sonke sinomthandazo sifunde kundumiso 95 verse 6 uya ku-9. Indumiso ziyintsikelelo ekhethekileyo kuthi sonke, bonakalisa oko sifuna ukutsho ukuba siziva njani. Indumiso 95 verse 6 uya ku-9.
Oh come, let us worship and bow down.
Izani masiqubude siguqe sithobe phambi koYehova umenzi wethu.
For he is our God.
Ngokuba unguThixo wethu yena, thina ke singabantu bokwalusa nguye nezimvu zesandla sakhe. Namhla ukuba ninokuliva izwi lakhe, namhla ukuba ninokuliva ilizwi lakhe, musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu njengaseMeribha nangemini yaseMasa entlango, oko bandilingayo oyihlo bendicikita bewubona umsebenzi wam. Zintando, isibhalo esingcwele sithi ngoku singabantwana bathixo akukabonakali ke into esiya kuba yiyo. Kulolo hlobo kanye kubhale uKorinte, lo ubalekayo makabaleke ngokulungileyo kungenjalo akayi kuthweswa, hayi xa luqala ukholo lwethu, kodwa lo onyamezela kude kube sekupheleyo. Nabani na ubambe ukholo kwade kwasekufeni, wahamba indlela yonke nenkosi kude kube sekupheleni, uya kuthweswa. Kwaye ndifuna uba phakathi kwabo abo bangashumayeli kubabiziweyo kuphela, hayi kwabenyulwa, abo baxolelwe nguThixo ukuba bamkholwe ukuze bamkhonze bamlandele ngako onke oku ngentliziyo yabo. Ndifuna uba phakathi kwabo bangashumayeli nje inyaniso yokuzikhukumalisa. Kodwa njengokuba uPawulo sesitsho, icebo likaThixo lingcwele. Sazi uba alikho igazi eligazi ngaphandle kwakhe, kwaye akho mphefumlo, akukho gazi elinakubekwa kuye, kwaye akukho mphefumlo wakubalelwa kuye, ngoba ushumayele lonke icebo likaThixo. Akasifihlelanga nto kulo icebo likaThixo. Lonke ilizwi lilizwi likaThixo. Siyakholwa zonke izibhalo ezingcwele usuka kuqweqwe uya kuqweqwe. Ndikhumbula ubungqina bendoda entsundu phaa e-USA eyayingakwazi ukufunda nokubhala, kodwa isoloko iphethe iBhayibhile yayo. Umphathi ehlekisa ngayo esithi, awukwazi ufunda mhlekazi, uthetha lokhu uneBhayibhile kuwe. USam wathi, ndiyakholwa oko kubhaliweyo kuyo. Wambuza wathi, wathi andikholwa kuphela oko kuseBhayibhileni, ndikholwa noko kubhale eqweqweni izibhalo ezingcwele. Siyavuya kuThixo uba sinikwe unxulumano naye nelizwi lakhe. Kwasetshile umzana uRusi kabini okanye kathathu, izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi likaThixo aliyikudlula. Xa ndandizobhala incwadi yokuqala ejikelezayo iminyaka 830 ngaphambili, xa sasingabantu abalishumi elinabini sigoqe amadolo ethu sinikela yonke into eyayisenzeka enkosini. Kodwa incwadi yokuqala ejikelezayo xa umela ijikeleziwe, ndandijonge nombuzo uba isisihloko esinjani. Uyabona, ilizwi leza kum, ilizwi likaThixo lime ngonaphakade. Ndiyavuya kuThixo uba sinikwe ilizwi nophawu nolwazi olukhulu. Oko ayibo bukroti bethu kodwa lubaba lukaThixo. Njengoba ndifunde lo mqolo namhlanje kum, Undumiso 95, ndiye ndacinga uba ingaba njani ukuba singathi sisenze oku ngenye imini, izani sinqule siguqe, uba siguqe nyhani phambi koThixo namandla onke, ngomoya nangomphefumlo nangomzimba, sizinikele phambi kwakhe ukuze asixolele phambi koThixo ongcwele othe wanenceba kuthi wasamkela wasenza onyana neentombi zikaThixo. Ndizibuza umbuzo uba kunokubonakala njani uba sonke ngaphandle kwembeko sithi sonke sikhokelwe ngumoya kaThixo, siguqile sidumisa, siguqa amadolo ethu phambi koThixo umdali wethu. Kuze umqolo olandelayo isizathu sesi, kuba enguThixo wethu, hayi nje uThixo kodwa uThixo wam, hayi nje umhlengi kodwa umhlanguli wam, uThixo omazi ngamava, hayi uThixo omva ngengcinga kodwa Thixo omazi ngamava, ngoba enguThixo wethu. Thina singabantu bokwaluswa nguye, izimvu zesandla sakhe. Kathathu uPetros wayekhanyela inkosi, kathathu Inkosi yamxelela. Yondla izimvu zami. Yondla izimvu zami, igusha zami. Silapha ukuba sizodibanisa abantu bakaThixo nelizwi likaThixo. Kuba akaphili ngasonga sodwa umntu, kodwa ngalonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Emva koko, noba intuthuzelo injani, namhla xa nithe nalivi ilizwi lakhe pha kundumiso 95, uziva ngolunye uhlobo uDavid. UThixo wayenyanyiswe ngabantu bakhe, abo abahlangulileyo, wabahlangula, wabanyula, wabakhupha. Kutheni? Ngokuba iintliziyo zabo zemka, zaphambuka, zange baziqaphela iindlela zikaThixo. Kubhaliwe kuverse 10, kundlela indawo yokugqibela, ngabantu abantliziyo zingendawo bazazi iindlela zam bona. Babehamba besitya imana, kuKorinto yokuqala chapter 10, babesitya imana besela abantu bakaThixo. Omnye kanti akazi nanto ngeendlela zenkosi. Ngaba kuyadibana oko? Ingaba iyalandelelana kakuhle? Andiqondi. Ngoku thina njengabantu bathixo bomnqophiso omtsha, kumele sizibuze umbuzo. Siyafuna uzazi iindlela zakhe, hayi kuphela uzazi kodwa sihambe kuzo. Ingaba siyafuna ukuqaphela oko akwenzayo namhla? Kuthenjisiwe namhla kwaye kuza ekupheleliswei. Siyazi ukuba yayingengaba bakhutshwayo nabo bangena elizweni laseKanani, kuphela uJoshua noKalebi. Isizukulwane esitsha esizelwe endleleni bangena ezweni lesithembiso. Amava amakhulu esinawo noThixo akuncedi ngaphandle kokuba kusisondeze ngakumbi kuThixo. Yonke into oko uThixo akusebenzayo ebomini bethu esisondeza ngakumbi kuye, esithoba ngakumbi phantsi kwesandla sakhe. Kuba umntu ucinga ukuba intsikele evela kuThixo imenza uba benekratshi okanye ngenza into kuloo nto, akadibani noThixo. Lo odibana nenkosi uzawuvalisa njengopetros athi, andifanelanga noba ungathi uze phantsi kophahla lam. Isaya uye wavakalisa uba ndiyindoda engahlambulukanga, ndihlala phakathi kwabantu abanemilomo engagqibelelanga engcolileyo. Siyambulela uThixo athe wanenceba kuthi ukuba kakhokelwanga kuphela. Ndenze izikhumbuzo ezine kum. Enye ithi, Thixo sincede abahlanguliweyo, ukuqaphela ukuhlangula njengoba kwenzeka emnqamlezweni eCalvary, ukuba abahlengiweyo bangamkela ukuhlengwa kwabo okuyinyaniso nakuko konke oko ukuko eCalvary, samkela ubomi obuvela kuThixo. Abo bahlanguliweyo bafumana intlangulo. Bantu bakaSirayeli xa babephila ngaphandle bebotshelelwa ngaphakathi, ngaphandle kulungile, ngaphakathi akunjalo. YanguThixo asinceda njengabanyulwa bakhe uba ukuhlangulwa ngaphakathi konke okusigcine umva ekumkhonzeni.
May God give salvation.
Yanga uThixo anika usindiso kwabasindisiwe.
May he give healing.
Anike impiliso.
Those who are already healed.
Kwabo sele bephilisiwe.
At
Calvary.
After all happened.
Mele bonke. Inkosi icala lavulwa wakazula icala yakhala inkosi yathi kugqitywe akathanga kuya kugqitywa hayi wakhala wathi kugqitywe umdiyadiya etempileni wakazuka amatye aqhekeka kwakugqityiwe yonke inkosi nabantu noluntu baye baxolaniswa noThixo yanguThixo anika inceba kubahlwenguliweyo usindiso kwabasindiswayo impiliso kwabaphileyo yanga uThixo angenza basiqaphele oko sikwamkeleyo yanga ngakwenza kube yinyaniso kube nokungqineka kunjalo akubhalwanga nje kuphela kuba sicingi njengako ebantwini asivalisi nje ngokuvakalisa kodwa kuzibhala ezingcwele ukuze zibe ngamava ayinyaniso kubani okho wabona kule mihla ukuba kumele sehle sibe kule ndawo uThixo uthethile kwaye ngokuqinisekileyo imihlangano yakhe kwemihlanganweni yakhe iyawuthetha nathi sibe namava naye ngoba oku kubalulekile ukuba sibe ntliziyonye sibe mphefumlomo ukuba sinxulumanyaniswe sonke njengabantu ntwana bathixo nonke niyazi kusopolitiki yonke into kuthethwa ngeyurophu enkulu indlu yaseyurophu undlu nkulu waseyurophu umzana urus ufunde isibhalo esiku-isaya kuba niyakundakhela indlu enjani na izulu itrone yam umhlaba sisihlalo seenyawo zam yindlu enjani eniyakundakhela mna
not a European house.
Hayi indlu nkulu ka iya kwa yase Europe. Indlu ka Thixo, ibandla lika Thixo.
If you then
kuba khona.
Think of John 14.
Cinga uJohane 14. Khona bathi
in my father's house.
Endlini ka bawo.
Are many mansions.
Sininzi indawo zokuhlala.
It were not so.
Kuba bekungenjalo.
I would have told you.
Ngendani ixela.
Amen.
Kodwa kunjalo. Amen. Kunjalo.
In my father's house.
Endlini kabawo.
Are many mansions.
Zininzi indawo zokuhlala.
I go.
Andinyuki.
Ndiyolungisela
indawo.
I want to read from Isaiah 56.
Ufuna ufunda Isaiah 66.
Where also it speaks of this house of prayer.
Apho kunjalo ithetha ngalo ndlu yomthandazo uxolo Isaiah 56. Uverse 7 indawo yesibini indawo yokugqibela kuverse 7
shall be called an house of prayer for all people. When we think about the fact that we come from many different nations,
kuba indlu yam iyakuba kuba indlu yam iya kuba yindlu kuya kuthiwa yindlu yokuthandaza ezizweni zonke yawuba yindlu yomthandazo kwizizwe zonke emva kokusindiso loThixo wethu alwenzelwa ngabantu abanye kodwa abantu bonke ilwimi nezizwe
from which the people of God
apho abantu bathixo
taken out
bathatyathwa bakhutshwe ukuba basindiswe
the church of the Lord
ibandla lenkosi
called out
liyabizwa uba liphume ingaba makube kanti lihlelo okanye sisizwe lilungu eliphilileyo indlu yam iya kubizwa indlu yomthandazo. Omnye angacula shumayele endlini yomthandazo. Omnye avale isicilongo, omnye angadlala. Kodwa iyona yanto endlini kaThixo yeyokuba sidinga inkosi emthandazweni. Ukuze si mvumele uba athethe nathi ngelizwi lakhe. Uba sithethe naye ngomthandazo. Indlu yam iyakubiza uba yindlu yomthandazo kuzizwe zonke, iilwimi, abantu, inkosi ihlanganisa abantu bayo. KuMathewu 21 sixelwe into engaqhelekanga. KuMathewu 21 inkosi kwakumele icoce, kubhaliwe apha Matthew 21:12.
And Jesus went into the temple of God and cast out all the.
Wangena uYesu etempileni kaThixo wabakhupha bonke ababe thengisa nababethenga etempileni, wazibhukuqa itafile zabananisi bemali nezihlalo zabathengisa ngamahobe. Athi kubo, kubhaliwe kwathiwa, indlu yam iya kubizwa ukuba yindlu yokuthandaza, ke nina niyenze umqolombo wezihange. Ibandla likaThixo ophilileyo liyazi indawo yokuzibonakalisa kothixo senyangweni emhlabeni. Njengoba sekuthethi uba uThixo ungumdali, ungqinela amandla akhe emhlabeni wonke, sibuyise yonke into ekwenzekeni ekubonakaleni ngaye uThixo. Kodwa kwakukunye ukuzibonakalisa kukaThixo emhlabeni kwakungoYesu Kristu inkosi yethu, yena uEmmanuel, uThixo unathi. Ibandla linye elikaThixo ophilileyo elinkosi yethu yathi, ndiyakulakha ibandla lam namasango labafileyo akayi kuloyisa. Inkosi ayinamabandla amayihawu 100 amaninzi, inebandla elinye elo ungeza usuka kumawaka, kodwa kumele uzalwe kuko. Awunakunxulumana nje, kodwa kumele uzalwe ebukumkanini bukaThixo. Ngaphandle kokuba umntu azalwe ukutsha akanabubona ubukumkani bukaThixo. Inkosi idibanisa endlini yakhe, wajika. Sinye isibhalo sithi ukuba wacoca endlini yakhe, wababetha abo babethengisa phaya. Yinkosi kuphela. Asinalungelo lokohlwaya. Ilizwi lithi inkosi ithi, lo inkosi imthandayo iyamqeqesha imohlwaya. Hayi wena, hayi mna, iyakuhlwaya omnye, kodwa lo osithandayo uyasohlwaya asiqeqeshe. Litsho ilizwi, wonke unyana amthandayo umamkeleyo, indlu yam iyakubiza uba yindlu yomthandazo. Yanga ibandla likaThixo ophilileyo lingaba yindlu yomthandazo. Ibandla olithe ngokukholo lamkela okuvela kuThixo oko akuthembisileyo elizwini lakhe, noko kuthe kwavakaliswa.
What has become of the church?
Kuye kwaba yintoni kwebandla?
We look into church history.
Sijonga kwimbali yebandla kakhulu.
Into the dark ages.
Kwizigaba zobumnyama. Phantse yonke into yatshatyaliswa.
No longer burned as it did in the early church.
Imbana Thixo yayingasatshiswa nje uba kwakusenziwa.
And we believe.
Siyakholwa.
That the end.
Kuba imvana.
Will now be. Like the beginning.
Iyafana nesiphelo.
I hold fast to this.
isiphelo siya kufana nesiqalo. Ndiqinisekile koko. Mele kube lo hlobo. Akunoba enye indlela. Uyesu Kristu unguye. Izolo namhlanje naphakade. Njengoba aqinisekisile ilizwi lakhe usukela ekuqaleni. Aba ukwenza kude kube sekupheleni. Akukho okundihluphayo. Uya kusinika ingxenye ephindiweyo. Sidinga ukuba sikholwe, sidinga ukuba sigcwaliswe, sixhotyiswe ngamandla avela phezulu. Ngokubhaliwe, lindani eYerusalem, nide lifike, nide nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Hayi ngaphambili. Ngoko niya kuba ngamangqina am. Hayi kuphela amangqina. UThixo kunjalo uyangqinela oko kuthe kwangqinelwa lilizwe. UThixo uqinisekisile ilizwi lakhe ngemiqondiso nezimanga ezikhulu. Zintando kuba sifuna uba libandla levangeli epheleleyo yangamandla kaThixo libonakaliswa ngokugqibeleyo apho levangeli ingcwele kaYesu Kristu ivakaliswayo. Kumele ukuba size sikholwe. Ukuba kungenzeki, masingayikhubekisi inkosi ngokungakholwa kwethu, kodwa simkholwe. Nonke niyazi uba lo ungamkholwayo umenza ixoki. Ukuba uthathe into elizwini lakhe, umzekelo, ukuba nina ningabasemhlabeni ninike iziphi ezilungileyo kubantwana benu, kubeke lapho uba usemazulwini ukupha bakhe. Thixo, unika bonke abaza kuye bakucela aba nomnqweno wakho oko. UYesu wakucoca konke, wakucoca phandle. Namhla ufuna ukucoca ngaphakathi, ufuna ufikele entliziyweni zethu, akuhlambulule ngokwezibhalo kuze lo ahlambulukileyo ahlambuluke ngaphezulu. Ngokunjalo uba uyabangcwalisa njengoba sesikweli xesha, ixesha ingathi zalibekho ngaphambili. UYeremiya chapter 7 ilizwi elingasikhokela ekungcwalisweni, ekuhlanjweni. Konke kumele sazi uba kungantoni. UYeremiya chapter 7 uverse 1, ilizwi elafikayo kuYeremiya lalisithi, yima esangweni lendlu kaYehova umemeze khona eli lizwi uthi, liveni ilizwi likaYehova nonke mayuda angenayo ngala masango ukuba nimnqule uYehova. UThixo uthi, indlu yam iya kubiza uba yindlu yomthandazo, kodwa abo bazokuthandaza mabalive ilizwi lenkosi. Abazange uthandaza ecaleni koThixo kumele ukuba babe sebukhoneni bukaThixo, balithabathe ilizwi lakhe, balithabathele ezintliziyweni. Bangaphi abathandazayo beshumayele ecaleni koThixo? Masiqaphele kuba inkosi ingathetha ngokungqalileyo kuthi ngelizwi layo, kwaye kuba imithandazo yethu thina esithi singene kula masango, imithandazo wethu uya kufikela etronini yakhe. Uyawuthi ngenyaniso asisikelele ngokungena kubonakala. Umqolo wesithathu, utsho uYehova wemikhosi, uThixo waseRayeli, ukuthi zilungiseni indlela zenu nezenzo zenu ukuze ndinibeke kule ndawo. Musani ukukholosa ngamazwi obuxoki ukuthi itempile kaYehova, itempile kaYehova, itempile kaYehova yona leyo. Omnye angatsho, angatsho kathathu ngexesha elinye, libandla lenkosi eli yayitempile le, kulungile kodwa ilizwi lenkosi ukuba itempile yenkosi, kuba sinjalo kumele kube khona ilihlo lokuyihlambulula. Thina awumelanga sicinga uba le itempile yenkosi, sithi kulungile ukuba nilungisa kakuhle iindlela zenu nezenzo ngokuqapheleyo, be nokugwebela phakathi komntu nomakhelwane wakhe, ukuba kuba kathethi kuphela, uthetha ngokuphela ngokungaziwayo, kongenamama nobunzima, kuba igazi lakhe laphayelela wonke umntu. Ngoku ndiya kunenza ukuba nihlale ebukhoneni bakhe kumhlaba endathembisa ukunika uba wenu ngona phakade. UThixo ubeka iimeko ezithile esingenokuwela ngapha kwazo. Akathemba wonke umntu abahlengiweyo uba kudibana nenkosi. Ufuna abantu bakholwe kuye, bakholwe kuye noba ngenye ixesha kulalapha naphaya xa befunda, kodwa iintliziyo zidibene nenkosi. Yayimeko yabantu bakaSirayeli ukuba babethi ngentliziyo, babengahambi kuphela ngeenyawo zawo. Ufuna abantu abanxulumene naye ngentliziyo, nokuba bakhubeka phaa ngeenyawo nokuba kuphaya, kodwa intliziyo ibe inxulumene naye njengabantu bakwaSirayeli. Babelahleka ngentliziyo kodwa ngeenyawo babehamba okulungileyo, kodwa intliziyo babemkile kuThixo. Ngenyaniso, njengoba kuthenjisiwe, uya kusinika intliziyo entsha nomoya omtsha, ubomi obutsha kuThixo, ithemba elitsha, uvuyo olutsha, amava amatsha noThixo. Sele kulo mhlangano wokuqala esithi sizihlole ku, sithi sibe namava noThixo. Qolo esibhozo ithi, yini yabonani, nikholosa ngamazwi obuxoki angancediyo, yini niyeba nithe nirhexeze nifunge ngobuxoki, niqhumisele kubhali nilandele Thixo bambi eningabaziyo. Nize ke nime phambi kwam kule ndlu ibizwa ngegama lam, nithi sihlangulwe. Eli lizwi likaThixo. Uyakufumana? Uyakuqonda? UThixo uvumela zonke izizwe zenze ngokwendlela yazo oko zikufunayo, kodwa yabantu bakhe, abantu bathixo mele bahambe kwindlela yobuThixo ukuze bafikele kuThixo. UThixo akazibizanga zonke ezinye izizwe baziphendule, kodwa abantu bakhe ubalulamele kakuhle abantu bakhe. Xa sicinga ngoku ngomnqophiso omtsha okwenzeka eGolgotha, ngoku sikhala kakhulu njengoPetros uba akukho ngegolide, akukho ngesilivere, kodwa kungegazi elihlele ingcwele lemvana sihlanguliwe, Inkosi iyalinonelela ibandla layo ifuna ukwakha indlu yayo. Ifuna ukugcwalisa ubuqaqawuli bayo kuze uThixo aviwe umntu abe namava naye. Ngoko wakha ibandla uba azitshile kulo. Abantu baza phambi kobuso bukaThixo kwindlu ethwala igama lakhe bathi sisinsiwe. Ngoku nasi isikhalimelo, nini na ukuba nenze zonke ezinto ukuze nenze la masikizi onke, sihlanguliwe senziwa batsha ngenhliziyo njengoba kubhaliwe kucacileyo kuefese chapter 4. Efese chapter 4 abithi uverse 22,
concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust.
Yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala onakaliswayo ngokweenkanuko zokukulukuhla, nihlaziwe ke kuwo umoya wengqiqo yenu, nimambathe umntu omtsha othengwe ukaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso. Njengoba sasi ngomhlaba ngokuAdamu, Adamu wokuqala, ngoku singabomoya ngokuAdamu, ngokokaAdamu wesibini uYesu, uYesu. Ngoku sizalwe ukutsha singonyana neentombi zikaThixo ukuba sikhonze iNkosi apha sibe khona. Yaqhubeka kuverse 11 kuYeremiya,
which is called by my name, become a den of robbers in your eyes.
Jeremiah 7.
Behold, even I have seen it, saith the Lord. Beloved, we believe with all our heart.
Chapter 7, verse 10. Nize ke nibe nime phambi kwam kule ndlu ibizwa ngegama lam nithi sihlangule. Zintanda, umoya kaThixo uyalinonelela ibandla. UThixo nguThixo ongcwele, ufuna wena nam ngokugqibeleleyo, ufuna ukwenza umsebenzi wakhe kuthi nangaphakathi kuthi ukuze asisikelele, asenze intsikelelo.
When such words are read,
amazwi anjalo afundiwe, ayikho kusibeka phantsi kodwa usibonisa indlela yokuphuma xa singenathemba. INkosi yethu indlela, inyaniso ibubomi, apho wena nam singaboni indlela pha wenza indlela yena. Uba uThixo wenza indlela intlango, uThixo wenza indlela ngamanzi, uThixo wenza indlela ebantwini bakho ukutshilo. Noba nihamba emanzini akayi kunitshonisa. Kukangabi sizifumana sikwimeko ebomini apho singenakubona ndlela, sijonge emva koko sithi iNkosi soloko yathembeka, soloko yaba nendlela kuthi. Kukangaphi singenancedo, singenancedo, singenamncedi, iNkosi iyasinceda kuzo zonke izinto. Ngoku iya kwenza kanjalo side sisuke ekukholweni sibese sekubonweni, side sithi siselukholweni sifikele ekubonweni. Ngumhla lo iNkosi ewenzileyo ukuba iNkosi ithethe nathi, umhla esithi sibe namava noThixo. ndiyakunixelela asilandelanga zintsomi zabuqhinga kodwa ilizwe liyinyaniso kathixo. Eli lizwi alisikhokelanga uba siphambuke. Eli lizwi lisibuyise kuthixo. Simazile saziwa nguye, sazi uba lo wenze isithembiso uya kusisalisekisa. Ndithanda ufunde elinye ilizwi kuTimoteyo kuqala chapter 3 ukugxininisa le ngcinga yendlu kathixo ukutsho ibandla. Timoteyo kuqala chapter 3 uverse 14 no 15. Ezi zinto ndizibhala kuwe ndithembe ukuba ndiyakuza kuwe kamsinya, ukuba ke ndithe ndalibala ndikubhalela ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. Indlu kaThixo, ibandla likaThixo, izulu itrone yam, umhlaba sisihlalo senyawo zam. Yindlu enjani na eniya kundakhela yona? Asidingi uba simakhele indlu, nguye owakhe ibandla lakhe, kwaye singamatye aphilileyo kwesi sakhiwo sobuThixo. Yena ulilitye lembembo sakhelwe phezu kwakhe kumoya, ukuba sizisamadini ayinyaniswa amkelekileyo, imilebe yethu idumisa igama lakhe. Sizele loo nto apho kule ndawo uba sakhiwe. Asifunde Efeso chapter 4 verse 11. Pha ithi pha uThixo ubeke ulungiselo ebandleni ukuba kwakheke, hayi ukuba kuchithachithwe, ukuba kwakheke. KumaHebhere 3 umpostile kwakhona uyagxinisa uba uKristu iNkosi yethu ithembekile kwindlu yayo. Uyagxinisa ukunjalo ukuba niyindlu yakhe. Ndicela niqaphele kakuhle ngokopolitiki, soloko imalunga neli gama lithi indlu yaseYurophu. Masiqaphele kuba ukukhula kwepolitiki nokomoya enye yahlukile kwenye. Kubukumkani bukaThixo ayikho malunga nendlu yaseYurophu, kumalunga nebandla likaThixo ophilileyo, malunga nendlu kaThixo le ekumele yakhiwe kwakhona ukuze iNkosi ize kwabayo balungileyo. Njengosopolitiki badlala indima yabo, ngokunjalo iibhoda ziwe, onke amasango avuleke. Ngokunjalo yangathina njengabantu bathixo siqaphele ayilo xesha uba nabani enze okunjalo kukokomoya. Oko lixesha eli apho wonke umntu kumele ayeke ukwenza into yakhe ukuze uThixo enze oko akumisele ukwenza. Xa ndicinga ukuba zingaphi izakhiwo ezikhoyo, wonke umntu uzakhela into yakhe, andinali xesha lakho oko, kwaye ndifuna abanye ukuba bachithe amaxesha abo koko. Kodwa kuloo hlobo wonke umntu wenza into yakhe ngendlela athanda ngayo. Masikiye koko, sinike iNkosi ithuba ukuba akhe ibandla lakhe njengoba wathembisa, njengoba ajonge ukwenza njalo. Ndiyakulakha ibandla lam oko, yanguThixo angaba nenceba uba kule mihla yokugqibela kwenzeka kwenzeka oko kungazange kwenzeka phambili kuba indlu beyindlu yomthandazo apho kukhona umthandazo uthixo ave kwaye ukholo luyenziwa umthandazo uyenziwa ukholo lo uthandaza uthandazayo makalindele oko akucelayo kuyawukwenzeka soloko mele sibulele kuthixo ngoko kuya kunikwa kuye olo lulungelwano lobuthixo kumahebhere chapter 3 njengoba besiphawulile kuqala mahebhere chapter
3:6
ke yena uKristu uthembeke ngokonyana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe ke thina esiyindlu yakhe ke thina ukuba ukuba singaba sithe sakubamba ngokuthe nkqi ukungafihlisi kwethu neqhayiya lethemba lethu sada sesa ekupheleni ibandla likathixo indlu kathixo sisisekelo intsika yayo inyaniso kuphela inyaniso enendawo kuyo inyaniso kathixo apha apostile uyivalisa ukuba uthembekile endlini yakhe esiyindlu yakhe ke thina yanga mthandazo yethu ingaba nentumekelo kuthixo ikhatshwe lukholo inkosi idibene nathi inkosi isikelele ngokutsha ewe ayikokucula kodwa uba ndithazi kodwa siya kuba lapha uthixo azitshila kwakhe ngokutsha ukuba ukuze sikwazi ukuba asihlambe ngokushunyayelwa kwelizwi lakhe ukuze acoce asuse konke okungalunganga phambi kwakhe asihlambe yonke imizimba yethu ngaphakathi ahlambe iintliziyo zethu angasihlambi ngaphandle kuphela ahlambe asihlambe phakathi side sizive sisekhaya singathi sibe nokuhlala abe nokuhlala okupheleleyo kuthi sifune ntoni Isaya 66 ihlala phi inkosi kwabo bomoya othobekileyo otyumkileyo oku kuko sikufundileyo umprofeti Isaya chapter 66 itsho inkosi izulu itrone yam umhlaba sisihlalo seenyawo zam iphi indlu enendakhela yona kwaye iphi indawo yokuphumla kwam kuba zonke ezo zinto isandla sam sizenzile zonke ezo zinto itsho inkosi ziyawukwenzeka itsho inkosi kodwa kule ndoda ndiyakujonga nakuye ukuba utyumkile unomoya odandathekileyo uya kuva elizwini lam kunyanzelekile kuphela ukuba sizithobe phambi kwenkosi samkele ilizwi lakhe njengenyaniso siphendule kuko hayi ukuza nje endlini kathixo ngeenyawo zethu siphinde sihambe iindlela zethu kodwa siqaphele iintliziyo zethu oko kuthe kwatyhilwa nguye uthixo uba sihambe naye kuzo zonke iindlela zakhe sikhumbule kuba ilizwi lakhe uya kusinceda uya kunika oko akuthembisileyo uya kuzisa intlangulo kwabadinga uhlangulo usindiso kwabasindileyo impiliso kwabaphilileyo. Zintanda xa siqaphela ukuba sele sinsiwe, sisinsiwe eCalvary xa iNkosi yalihlawula ityala losindiso lwethu. Nokuba uthi ube namava anini osindiso lwakho, noba uthi ube namava anini ngosindiso lwakho, kodwa sithi emnqamlezweni eCalvary xa uYesu Kristu wasifela, ngoku uxhomeke kuwo wonke umntu uba amkele usindiso, alufune usindiso. Kunjalo nangempiliso. Ngubani ophilileyo ngenyaniso? Ngokuqinisekileyo hayi lo okholwayo iNkosi uba iya kumphilisa ngenye imini, kodwa lo sele ephilile kumele ukuba akholwe umntu uba uphilile ngokuba sele esiphilisile. Isaya chapter 53, wahlatywa ulwazubetho lwakuye, ngamanxeba akhe saphiliswa. Hayi kuba sizawuphiliswa, kodwa saphiliswa. Isaya sela kutshilo minyaka ye-800 phambi kweGolgotha, siyawuthini namhla? Sisindisiwe, sihlanguliwe, sibuyisele, sisiphilile. Kuko oko ndifuna ukutsho enkosini namhlanje, ukuba izinto ezi zithe zanikwa kuthi kumele sithembele enkosini ukuba siqaphele kwezi yure nale mihla phantsi kovakaliswa kwelizwi lakhe uYesu Kristu ububomi. Uvukile, unyukele ezulwini, uyakubuya uphilile. Ibandla lakhe konke ufuna uphila ngaphakathi kuko. Apho siyawuthi sazise ubuqaqawuli bakhe, indlu yakhe iyakuba indlu yomthandazo yanguThixo. Angasinika inceba uba sithandaze, kuze nathi njengoba abafundi bamile bathi sifundise ukuthandaza, njengokuba kwakufundisiwe ukuthandaza, babengafuni ukufunda ukushumayela kodwa babefunda ukuthandaza. YanguThixo angasikelela ukuthandaza ngendlela apha imithandazo yethu inyukela etronini kaThixo, ize ingeniswe kwintando nangokwelizwi likaThixo, kuze iNkosi ingenza oko ikuthembisileyo. Ukuthembekile uKristu kwindlu yakhe, kwaye loo ndlu yakhe siyiyo. Njengoba siyifundile iyinyaniso, ukuba siyindlu yakhe sifuna umvumela ukuba acoce, uba kunyanzelekile abeke izinto kwindawo yonke elungileyo. Indlu yakhe siyiyo, uthembekile, uyawukwenza okakuthembisileyo. Kwaye ingaba siyakuqaphela konke oku, ingaba sonke apha sinamava noThixo, yanga ungazisa ukholo lwakho kuko, kuze sithi Nkosi andiyi kusuka apha ngaphandle uba ndinamava. Mandikutsho njengoYakobi, andiyi kukuvumela uhambe ngaphandle uba undisikelele. Oko sisikhalo esivela entliziyweni, awumelanga ube sisikhalo esivela kwimilebe yethu, kodwa makuvele entliziyweni kuze kwinqanaba loba apho wonke umntu eqaphele ukuba bebengabhaptizwanga batywine ngomoya oyingcwela bayi kuxhwila nakanye. Emva koko ukukhala okukhulu kuyakuqala, ungaphezu kokuqala ngoba kukhona okunye sinike ku-oli yakho khona abantu abamkela i-oli yomoya icinge kuba kungenzekani kuba bekumela siqaphele kuba akukho nami akukho nami onokuqhwila ngaphandle oba umoya omnye kathixo wehla phezu koyesu amandla amanye ahleli ngaphakathi kuthi kule mizimba kungenjalo umntu uyawushiyeka apha kuba nofuna ukuqhwila wonke umntu kwenzekani ngoku xa sishiyeka ngaphandle kwegunya linokuzijika liya kuphoxeka ekupheleni mandikutsho oku ukuze kube khona into eshukumisayo nje sibulele enkosini ngazo yonke imfundiso ngazo yonke intsikelelo kodwa kukho oko ndikutshiloyo kum kuba ndishumayela ngendlela yoba abantu abashunyayezwayo babe nenkosi babe nevangeli epheleleyo oko kuthi guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolwe izono namkele isipho somoya oyingcwele esi sithembiso sesakho nabantwana bakho nabo bonke inkosi uThixo wethu eyakubabisa ukuba usibizile isithembiso sesethu uyakubona uba kungantoni konke oku sifuna uba namava ngezinto hayi ukuzazi nje sifuna uba namava ngazo inkosi sinikile kule mihla ukuba singaba namava naye noko akuthembisileyo besipha uba sicime izibane isaze sayimisa incoko siyimisa elinye ixesha safuna incoko nothixo koziyure kungaba kuhle kube njani uba singaya kokudala komdala unyaka siye kumnyaka omtsha sinentsikelelo ezivela kuthixo ukuze sonke size sivuye enkosini sisuke apha siye ngokungqalileyo kwiindlela zethu nabani ofuna ukuxhwila kumele aqaphele ukuba igunya elinye lomoya ukuze ngayo umoya le mizimba inokonakala ingenziwa iphile ndikunqwenela sonke ngentliziyo yam yonke ngoba ndifuna sonke uba sibe phaya xa inkosi ibuya xa icilongo likathixo livakala izwi lesiphatha zithunywa nenkosi ihlayo uba ifikele emoyeni abafile kuKristu bavuka kuqala thina basaseleyo babudlayo ubomi bakuguqula amandla enguqulo akaveli ngaphandle kumele ube ngaphakathi kuthi njengoba sele kutshiwo ukuba akuqali ngaphandle kodwa kumele kuqale entliziyweni zethu iintliziyo zethu ziguqule ube nenceba kuthi usisikelele ngokusuka ekutyebeni kobabalo lwakho ukwakhe indlu yakho sifuna uba indlu yakho vusa ubeke yonke into ngolungelelwano gcwalisa indlu yakho ngobuqaqawuli bakho uthatha ukuhlala endlini yakho yeyiphi na endlini yakho ndakhela yona hayi kuba siya kuyakha wakha eyakhe indlu indlu yakhe siyiyo ibandla likathixo ophilileyo yena inkosi yezulu umdali welihlabathi lonke umhlanguli wethu angasithwesa kule mihla ngenxeba ngothando olukhulu singama sithandazeni mzana uRuth ngicela uthandaze.
Faithful God, we thank you together,
Lord. Thixo othembekileyo sibulela sonke Nkosi ngoba silivile izwi lakho Nkosi yanga nenceba uba iintliziyo zethu zingathobeka ukuze zonke izono zinikwa wena Nkosi. Uyasibona Nkosi asinakuzifihla kuwe Nkosi. Nkosi kuye wonke umhlaba gcwalisa yonke umhlaba usiphi intliziyo Nkosi sicela wena usinike intliziyo ethobekileyo Nkosi usinike umoya othobekileyo Nkosi ukuba ilizwi lakho litsho Nkosi bonke abantliziyo ezityumkileyo.
Let us not say we have it already, Lord.
Masingathi sele sinako Nkosi. Sisakudinga. Sincede. Dincede. Sincede sonke. Banenceba kuthi ngobaba lo Nkosi. Emva basifeyile izwi lakho Nkosi. Iza phakathi kwethu uze entliziyweni yethu. Uze ebomini bethu. Siguqule Nkosi. Nkosi Thixo othembekileyo sicela kule yure. Nalonke ixesha sifuna uhamba ngendlela elijongayo ihlabathi side sithi siyile ndlu Nkosi hayi Nkosi sincede makwahluke Nkosi ukuze sincedeke sicela wena egameni lakho elingcwele amen uzuko kwimvana haleluya kugqityiwe uYesu wam undikhulule.